Na 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 na.
That's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way.